now care about to the earth and see that the devil has come down with red angers. He knows that he has a little time left. That's why he is moving up and now looking for those with whom they will burn. Let us pray hard and consolidate our faith.
Juruishwa pedu kuangwa Ipachumuate kwa jago pepinule Tumumaku wa peku shiro Malemate kwa badegu yishwa Juruishwa pedu kuangwa Ipachumuate kwa jago pepinule Tumumaku wa peku shiro Malemate kwa badegu yishwa
Chengmateki ni jalo yesu Jack Christo inge Dabu jadegi pachoko Yelenda cheke pedi kimo maretu Kuya mchunga tini tieka wekuki Wekuki pinitimu ni yesu Kani ya ditkata miyo chankiri Chan machopu keti laku chinyi Kudi hikada timu ni yesu Juru ishwa pedu kuangwa Ipachumuate kwa joko pepinule Tumumaku wa peku shiro Malemate kwa badegu yishwa Juru ishwa pedu kuangwa Ipachumuate kwa joko pepinule Tumumaku wa peku shiro Malemate kwa badegu yishwa
Are anyone of you in trouble? You should pray. Leka peri leku kwenu kureti yo Chendo Yisperi weku peku DJ yo Toba Wale kuti maleng weku peta bangwa Atu itendo kuna wati yo maswa Baka nitundu mayosu bidoku Ma epiro ni chokwa kudo jam Juru ishwa pedu kuangwa Ipachumuate kwa joko pepinule Tumumaku wa peku shiro Malemate kwa badegu yishwa Juru ishwa pedu kuangwa Ipachumuate kwa joko pepinule Tumumaku wa peku shiro Malemate kwa badegu yishwa
Pajuru ishwa kwa joko pepinule Manda Ramu chan mawoki pachune Ye pedu teng mawechirengo Kada onda maonda eh Yepedu tema wetrengo, ususa nyuko yue Yepedu tema wetrengo, re umaku wa peku shiro Dong umaku wa peku shiro Walangwa tekwe kwa teku yuyishwa
Yuyishwa kukudwa ole nileku Inoxi, Orion Ministry
Ipachumuate kwa jago pepinule
Walangwa tek, waleku mate
Walang matek,
walang matek, mama.
Walang matek, walang matek, mama.